Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumar sappo e goleru septembre hitan 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapatde nay e joomi den tawa e der maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji di Oumar Waygalo on competitive winde be kolliti winno dum lati fono wote din di ngaran wadde le noga joleru octobre warorundu wakkat jodo dum wadde halaji kewdi do non balle politique gonde le leedi meden di balle luttindirde laamu wade kanye balle yogaaje tawdaade e laamu wade wakkat jono be kolliti winde be nangi diran fati wote di ngada kanje balle lutindirde laamu o debbe kollitiwdi wala fu ko be nanirto yubbo inde mabbe o so wana tan dum wono no fati be mbase buton palasiji be kollitiwdi le majjun dono jam e dejer wortal le leedi meden di no wote di baa wadde fe balle halana ne ngodde li sa halidi meden di wakkati jono be kollitiwdi sa ewi hono sa halidi meden di worri no fa wote di ngada dum yafata fe sebe debbe kollitiwdi dum wono kabaruji ko hani wadde le no ko fu dum feway wakkati joni o wono cogguji asansiji kanye fa yotto petrol ngaji le leedi meden di be kollitiwdi asawere jango dum hani jippirade buudi nay o do kabaru be kokki dum bete hande dum wono kambe yimbel community di do kabaruji be jide yimbel wobbe ko le majjun be bisa de cuggu asansi dum wodde jippadle aduna ra landu fu se grabbe wono kabaruji moddi min jogini on do hande di batter radio yidi fa gasa ko halaji di ke wakkati jono dum wono no wihollitinde wiide yalla woteji den kaani wadde le noga jolleru octobre nduna dum hana wadde bal lutindirde laamu wadde kanye fa yotto yo bal godde kasen gondude laamu wadde be kollitiwibe fur be denta wakkati jono fa be kada woteji wadede kanko ministre communido kabar woteji le leedi meden do hollitiwid no dum lati fu woteji ngadan le noga jolleru octobre warorndu barke sise
kanko abdullah idrissa mayga o wutike halaji horebe balé politique de o hollitiwide wotentebe mbawa bamde sariyaji ngadeteedi le woteji di o miccintini wide laamu ngotanabe timmi ila avril 2014 ministre kumanido landingol woteji di hollitiwide joingol yubbo inde de timmi le halaji makko won fey ndartobe laamu e le laamu kidal o ka o hokkayi addadu yubbo inde de kambe yimbe calanibe woteji di wada e nyaloma kejaado o fa hande ebe tuugi e dow rafi denaagu godudo o kanyu e wirfugol yimbe jongitibbe fa warde e tabade laawi ciekaade le bangal kaldal e kawrangal gam pelle noditirteede azawadde calike yambere fu wada e le bangal ngoteji di e le kala nokkuje tobe nangito denno kambe ngotanaabe gonbe li sahangal tawado e baale gondudo e laamu o fa warde e lutundirde e laamu o fu ana gondi e landade ko e mudun en e dow dabareji piyaadi no kaaki wote di yottorto e le nokkuje yogaje fewde e rafi denaagu godudo o e le majjun be kullitiwide so woteji di ngadama e nyaloma kejaado dum woni e lewru octobre ndu jaabuji di latta ko jaabuji nangoji hakkillaji
dum e tawede fu wakkati jolo yubbo inde de furnaati to woteedi kani wadde to le majjum balle lutindirde e laamu o de be kollitiwdi wala fu ko be nanir yubbo inde mabbe so wana fati be mbasa le place palace ngaji dum wonon le woteedi maire en kani woteedi ngaji reso ngaji ko hani wadde ko le majjum yerde hollitiwdi saaji wakkati jono kulle de fu peway wiide fa woteedi ngade le leedi meden di kede kanko maître Demba Traoré ko halido hen do faccitaago Ousmane Diko
ko nayi e woteji région ngaji na communaji di yerde wadi no landu la fewde ministre lamorde leydi men de balle politique de jiduno e makonde wadi dejeɗo wonɗo yotti hande dum waddani yimbe hewbe sikkitade latagol woteji di men jojjini yubboji inde wotantebe amen bamako e paale godde do dum wawi latade fu yerde wi tawdetake e yoppude yolande men dem ini gouvernement ka notike men ana wawi wadde woteji di sabe do e den dejeɗe yaran yeso yongiti men garta wayde dejere du selan ce dabareji mum fukki bali werde andinan e wattu
hono jam e dejere warda le leedi meden di wakkati jono do wono sukabe jokkolbe laami bali halanane to tumbutobe kollitiwdi fa wotidi wada idum tiidi sanne le majjundube kollitiwdi sa yi laamo bami dido anniyaja na wayi tade laamo settiki nokko fa gasi kanko noddeteda Hamza Mayga yo horejo dum wono no conseil regional to tumbuto kede ko halido hendo foccitango barke sise
laamu mali o bami anniya mede mila ana hani tawe be timi tidallaji tongidi e ley wadde woteji di e ley nyaloma kejaado o ka mede andi tan dun latta ko hunde newinde wadde woteji di e nyaloma kejaado sabide so en ƴeewi rafi denaagu godudo o misal sa ƴeewi laamu tumbutu o commune ngaji ana ton ana hani ko di commune ngaji sottine yoga kay ana e majji woteji di wawa wadde fey e ley majji nanno men mede mila dun ana wawi waddande tidallaji goddi kasen leedi ndi ko andumi tan wadde woteji di e ley sahal leedi meden di dun yo hunde tidunde fasanne mi wiyata dun wawa wadede ka mi andi tan wadde dun ana tidi fasanne
sakira bodo mbali nitri mi jojum wodo halla me bemala ngal mi noddirta face Facebook go
tamani
e kollitiwir so bami fa laye badiki do bomo ko do homo futtino hayba e jawdiru mudum balude sabi de yimbe el bombe sumbu be wakkati futayte be jiloobe natto ko be gujjale nokko le majjunbe kollitiwir won yimbe el wobbe anton jehi fa gujjaye fa nokku noddirte do gona dum won le badale do bomo ko do le majjun holita be gujjinde watre be jehi fa pilitoyo kase haynde wonde gasay so goto mabbe nanga ton kanyun ka hubba ma jati be kollitiw de wakkati joni o do wono cogu assasiji fa yotto cogu petrol ngaji do hani jippad le mali fu e mangal mudu do hani jippirad le litre fu ko yata buuj nay o do kabaru hokkama bete hande do wono wakkande yimbe lo humini de kabaru sottude petrol fa yotto do kumini be kabaru petrol le leedi meden de be jiduno e balle godde de le majjunbe kollitiw do la fu ko bamiri o do anya wakkati joni sa jeewi do wono cogu assasiji dun jippo le adnaar ndu fu wajibi sina dun jippo le leedi meden di kanko no dotte do zumana mori kulbali o kede ko hali do hen do foccitango barke si
le mois de
le lewru betindu men buyti buddidi e cioggu essence gasoil kanyun e petrol le ndu lewru dun lam o bami aniya buytude onon cioggujji di wondi e buytade le leede de fur men ngaran men buyta buddidi kasen ko warata hakke buddi nay le lebbi didi gasoil o buddi tati e tammaji nay buytete di woni jababuji di men kebi le kawrital amen handengal
consultation
kollitinde wi tan kawrital fuddido bomako do an ya hande ka balde nay le ngal do kawrital yede le joy iwri le badale men de be ngari hawrtinde le magal le majjundu faabe jeyal honon dimgu way woddintini reede le leedi meden di lanini be ngal do kawrital won balale halana ne godde le leedel afrique le leedel afrique kedude hirnaange de le majjun kanko no dirtedo mamoutou jabate o yo horejo balale halana ne do meden do o litiwit saaje o do gollido way na fuddi leedi meden di sande kede ko halido hen do foccitango ousmane diko
le mali do totinigo beengu wallataake sanne wana malligu nototobe men wana malligu lam leedi ndidu sabe politika humanaaki commentaakiti faadun yaare yeso sey jeewi adadu temdere fu kabar totinigo beengu jabbaaki sappon e tay ka ma dum ana fandi hande midan podani hebde temdere fu sappe jeyon do e hitane 2018 dum e tayda won leede yogaaji gonde fa temdere fu sappe joyi dum wadi somen bi imadara ana haani to darani politika to fatotigo be ngiyara yeso sey jeewi no jamaare de worini ko wadata e cellal ko e humanube dum so mbeedi hen totirgo be ngu jawle godde de ana mbawi hettinede e yirwere
nyaloma keñena do bangal cellal o do nyaloma dum fuddi keñen dum wonon leedi meden di do bomako do to assemblée nationale to le majjun dum wonon kambe watna be be jidi to yimbe wobbe kase jewdi yalla hono cellal yarata yeso le leedi meden di holitaabe le majjudu be jidi dum wonon ministre kumini do kabaru ne da ko le nokku medo be kaldi do hon di do golleji ngori kede kanko mamoudou dombiya o député to assemblée nationale to ko halido hen do foccitango ousmane diko
ce régime d'assaut
de dabara rentorade e nyaw nanna e jate be ngala e le dabareji goduddi to gollobe laamu e gollido godde ngoni e mudun ramed haybam e kewa bawde kuma ngondi ko yo fa yimbe fu kebene jogala le dabare cellal golle député 1 yo wallude de gollido fadu gondo ko warta sabe di dabareji le rentorade e nyaw wana ko yafi e kilam le ngol saga gol seriaji di jottoto men fam min député 1 du min gota di faadi lato donneteedi Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekiraba je lolo ne les réseaux ngadi dibe collectivité to mottito ko buri millionji chapan e jeegom e didi dum watta dum wonon so kan goto mo entinato le majjulbe ko di o do kabaru bete hande ngabe o do ngabe balligu dum won walde ministrement de to se gutobe kuliti wakkati joni o kawrtal fuddito illa kenya le ngal do kawrtal dum be je wakkati joni o yalla hono be kani hadirde hono sara wadda anton joppobe so suka mu en ja tay ko he muy nana jo hakkille fami ko heddi ko koni fa nana be le hen do wakkati jono fa pa bo be do sukab no kani wartirde le kabaru nedda ko le ngal do kawtal do litame di yimbe do di yuri do le lamu sego lamu tominya lamu kim parana lamu markal kany e le lamu nyono tokuli koroto litawe do no waldino dirtene jigi sene yiri yama be kolliti on hejo golleji mabbe kenen to dum woni anka alal barja be non der tokuli koroto de majjo litawe ko foti udinere e temedere neddo kanyu be ballito baldi guuji ko be ngadi le hen ko dum be biido ya fa e milioji temedere e sappo e joy cfa be bi be baldi commune ngaji jenay dum woni le cercle joy la o kanye le cercle kulo kanye le cercle nara gondude wallude de do waldi dum non banque mondiale to kayto litawe de kawrtal timmito kenen le ngal do kawrtal wakkati jono be jaw yalla hono be kan yaltinir dati be jawdu ko be kan fewtude le hitane 2015 de lanni be ngal do kawrtal ko ce regional ngal tongal hono andirden no so bami faan dungunati no jonte palede wori leedi ndi holitaame to buram taw wakkati jono yimbe lo gombe tombe be tampi ton sanne doktoroore mo wonde to buram tonde be kollitiwde jama o heewan ton pep fa limngaaji mabbe gondi ton di holitaame be palace fu hebataake ton to be nga kaani sawrude yimbe lebe kanko doktor gondo to buram to holitiwde le balde sappo didi be cawrin to ko foti udnere i adama le majjudo holitiwde sukaabe hono yimbe le joyon kanye keddile hen nicite de wiide jonte palede fu sukaabe kanye roobe cowibe de buri tampinde le majjube ngadi no dango fewde do won jamarde tinno tabo arkilaji ciuwaade segrab do katte nyalom hande o kabaro do wattu o nangiri en juude ka do nguyka hana wadde nguyka